It's Bob Maneke.
Escape from solid ball, kutwala wama, naenda mbio, chaja mikio, kubwa langu jina mfuko hauna salio. Naomba baby nikubali, japo ni ngumu kesi, kidogo dogo riziki, doali yangu mtembezi. Kuomba omba misiwezi, nguvu kanipa mwenyezi, babo, oh, nikipata chokubali. Sina shusha tamani. Oh yeah, najua hali si hali baby. Langu ni penzi la dhati. Acha nifulize, acha nifulize. Acha nifulize, acha nifulize.
Penzi yaliko mfukoni, lipo moyoni baba. Nikisema nakupenda namaanisha ujue. Tena chunga vishawishi vingi, kuna wengi wasiotaka ili penzi. Ukiniacha utaniacha kitenzi, nibaki tanga tanga. Nashindwa lalama kufikiria wewe, baby madhara nikikuacha mwenyewe.
Nitalia
ukienda mbali, acha nikupende wewe wangu kipenzi, wewe sitokuacha mwenyewe.